This is the African music mix on the Voice of America. Maven. Coming to you loud and clear with your favorite music. You are listening to African Music Mix on VOA.
Yeah. If you want to hear the best music, you've already found the place. The African Music Mix on the Voice of America.
Oh, no.
a smile to your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on the Voice of America.
Around the world. Nairobi, Mombasa, Bujumbura, Kigali, Kinshasa, Dala Dala, Matatu, Kibeki, Toka Bongo mpaka UK na kisha narudi tena. Nairobi na Kampala na wakilisha kwa sana. Maneno bado ni yes, naona kama kuna no. Sasa mechi ni international. Sugu ni chama kubwa kama Arsenal. Bado niko dimbani na Mike iko mkononi. Labda huku niliko nifuateni. Mana none none kana tachelewa kushuka chini. Inashangaza kuna muda unavyokwenda. Na kucheza mchezo wa hip hop ndo kitu ninachokipenda. Cheki my player head cuz ninavyopiga denga. Ni VIP kila kiwanja ninachokwenda kwa netali kitu gani. Clock out ni kwa wani BBC extra wani. Na machizi wangu wote sasa zidisheni asira. Ndio katwa kumaliza ule utumwa kibiashara. Sasa ni muda mrefu wanatufanya mafala. Tunaingiza mabilioni wanaonga madevitara. Mamwezi kuditisha katika kuthibitisha na wawasha na tafadhali sauni kususugu. Mana bado atazidi tukureta mavurugu. Muziki mpaka makabo kama mzimzima ngurumo. Na kwenye unga misimo labda ganja zamani kidogo nilikwemo. Na domana mpaka leo bado inanipa misimamo. Moto chini sugu 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 moto chini. Na social misfit na bado na wakilisha. Ni muziki na maisha sio rahisi kukatisha. Nafika mpaka Bamako sio tu San Francisco. Huko kote nafika katika kusaka mshiko. Na mapromota koko kokote kule mliko. Sugu sasa na miliki bunduki. Sitaki tena mani palipo na nilifeki. Milango mliofunga sasa yote nafunguka. Na wakati nye mnanuna ona mibado na cheka. Laki moja na nusu kitu gani. Kwanza mina kosa nini. Kwanya tanisi kurap nili zangu ni milioni moja, mbili, tatu, nne, mpaka tano. Kama upigi nyimbo zangu redioni hamna maneno. Mimi nilianza kurap kabla FM. Wakati David wakati ni mkurugenzi kwenye AM. Na watu walinifahamu. Na wengine wakasema sugu anaponda mademu. Bado narekebisha na maisha bado matamu. Na mama bado anapata mahitaji yote muhimu. Supina ni majina mpaka buti. Cheki ambavyo niko fiti na navyocheza na biti. Wanga kule na huku na wapa done la kati.
Of the music you want to hear from your favorite artists more often right here on VOA.
Mama mo kirio mo kiri la wahe. Mama mo gigi, mo gigi na.
tell your friends about VOA Africa music, sports and news. Mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Yes, this is Makadem. What kind of Gabriel Modi, engineer Mangola, you do I have to go to the Chikuitu? I've been living in Ojo, just like Isaiah, Jango, my life. Lego. Now I hear over big town. If I get to Kisumu, I'll get a bus to Nairobi. I said bye to life with Ongete. Went to the city to find a job from Odero. Kanena chopo Kisumu, eh. When I reach Kisumu, Kakamega basotera, Oricho basotera, Nakuru basotera, Naivasa basotera, Eldoret basotera, Odiero kanenena, Odiero so Rafuok. Rafuok odonje dala big town like Nairobi. In a Kisumu, bound to pass. I was living in Landimawe, drinking Kariobangi, Kumo Bagin Pakache. My name is Makadem, and I'm here to my dog, Mimi Sieni, Kona Kona. I saw many Joro Chere, grabbing Yamburuku, as a cobbler. Watch on you walk on a mon biele, gafuonge. Watch on you walk on a mon biele, aduge. Wololo maye, wololo yelele woda lego. Asebedo katagra taga, akia kato suayo, jeje podo suayo tago. Kane no chulo nagi, weno nagi got paid. System, okay, tier bus. Dan boy now, my law. Sofa set, okay, tier bus. TV set, okay, tier bus. Cabot, be okay, tier bus. Dan the boy now, my law. In a Kisumo bound bus. Kisumo bound bus. Nakisumo 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 bound bus. Kisumo bound bus. It up. Kumi bedi mama wololo kumi bedi kumi daki mama yelele kumi daki mama yelele kumi daki kumi ponde yawa wolo nagi kumi bedi kumi ponde yawa wolo nagi kumi bedi mama wololo kumi bedi kumi daki mama yelele kumi bedi kumi ponde yawa wolo nagi kumi bedi. Dongine no dala, dongine no pacho ine no turu. Dongine no dala, dongine no pacho ine no turu. Sit up, wololo maiye, wololo yelele woda lego. Ina kisumo bound pass, kisumo bound pass, na kisumo bound pass, kisumo bound pass, na kisumo bound pass, kisumo bound pass, na kisumo bound pass, kisumo bound pass, ina kisumo bound pass, kisumo bound pass, na kisumo bound pass, kisumo bound pass, na kisumo.
And the east to the west, the African music mix plays only the best right here on The Voice of America.
Wifaidni surtak ya habibi. The music, all the music, non-stop on the African Music Mix.
The African Music Mix on The Voice of America.
Reach you loud and clear with your favorite music. This is the African Music Mix on VOA.
Hello.